Yeah.
Later.
Yeah, no.
Ati unasema kambata gensi zisikian koma wah. Nati zimeshika kampono, zimeshika kampono. Ati unasema kambata gensi zisikian koma wah. Nati zimeshika kampono, zimeshika kampono. Ati zimeshika kama brass trap ya jike nyambura. Nani non-stop design tunapurura. Na washa neki chain tukisiza za machura. Kelele mingi bado maji tunakunywa. Leta kinari nekusidie kila. Niko makali ama yodenda sinira. Napenda vena songa neza guza ama lao. Jina bado trio mio, I'm the baddest in the town eh.
Trio mio.
Fuck inyo mekombia. Untakukaribia muna takukaribia. Vile utashika baby girl niko maziwa. Neza kushiki treti lunaitishu unapatiwa. Ati, ati unasema kambata gensi zisikian koma wah, wah. Nati zimeshika kamkono, zimeshika kamkono. Ati, ati unasema kambata gensi zisikian koma wah, wah. Nati zimeshika kamkono, zimeshika kamkono.
Yeah, plejeshi yangu kwa no moja na feel nekan ko inako lately. And I ain't even hit my pinnacle deadly. Vlembogi iko juu ya maji call them sailors. And you the one there with a miracle baby. Price leo siya jana gade. Kona mama nani yandama juu yu manza na red. Nando mana miuzoza sana juu mitani meset. Chunga dranya juu kikutana ineza zama kwa said. Woo! Now where's he try kuni finesse? Juu yo trend ilianzisha. Speaker misundo kwa cabinet. Ampex kwa ploti na sababisha. Natembea kama governor uko western. Itaje jine ya nigga misi kwa fresh tan. Fresh cam, Islando sindo the best clan. I got the soul, shinda kampuni ya peptang. Silly meat, sizi simp mini G. Ini biz kama shop CBD. Liberty, mini ras kiki Z. Lyrically, ini smart DVDs. Imeshika kama mkono safi. Adverse na msomo staki. Zmeshika di maboy na manyonyo ametoa mashati. Woi juani kubaya, sina oni pornographic. Au pay money, wall na vako zetu automatic.
Ati, ati unasema kambata gensi zisikian koma wah, wah. Nati zimeshika kamkono, zimeshika kamkono.
Ati, ati zimekana shi. Ati, ati zimekana shi.
Zimerunda tunajitepa na the kamati. Wanatipo light wakimezi shapa wanati. Wita nakalisha mgana zi. Tumebeba zitu chine mati tunachapa sips. Ambia umsuko asitem zimekapa team. Yuma keko sawa mbele tunapenda double D's. Peng ting tenye mechini mabalancing. Ebu tana round chora sabala kuchanda tease.
Na tunasema
kambaka genzi zisikia nkoma wah wah. Nati zimeshika kamkono, zimeshika kamkono, zimeshika kamkono. Just split bill, sija kunyongazi solo. I'm just playing, don't think in a minute of ponyo. Wapewe, watok izi iria mika songo. Sim sima, seuga the keys to my bima. Nisha pata key, jeza na bosi. Unakunyo, unabana shi. Madolare na wateka na the currency. Unakuja soba, unarudu jine kwa mshu.